Matiw sura sappo e jowe didi. Aya chapande didi e didi. Yaki chapande didi e tati. Yesu fuditi wii iri no mayrata. Nde Yesu e tokkubemo kawriti e leydi Galili. Se o wiibe. Dum hokkitira e biineddo nder juude yimbe. Be mbaramo. E nyalde tatawre dum umminaymo. Seifi dum wanni tokkubemo na sedda. Modibbo boddo bawdo ekkitinol to emo ekkitina amma o faami almajiri en mako paamai dum don fi o wadai ko o wawata waduki gam be paama ko o wadaka winditaaki dum de duddum o jangina dum gam be diggina dum dum woni gikku modibbo boddo giddo almajiri en mako Pama, ko pipe jangirde, pama, ko ekitinta. Misittori, watu mengono jangirde, men pami, no wope modipe ngadata, pe bengidi, pamon undon fi, ko bengidi be ekitina. Bengada eka innu ki undon fi, de tutum, pama bembindatum epe sapotum, gam min pama. Denbo o wada eka metu ki domajum, nde utum. Seto min pami dum, seto min igini dum, men pami. Hiri bendo modipe, watu fonduki, seto bembindi yamol, do undon fi, dum bengadi ka metu ki domajum. Gam, be pama, ko min jogake dum don fi, ko min pami dum don fi. Gam non wartani min dabare, nder jangirde. To min nani modibbo e wada ka innuki goddum fi sai min jogo dum boddum gam e min andi dum wurtoyto der kamde de pondol e non min nyamirta pondol wattu winduki pondol do to janguden en nani no annabi isa wadi ka metuki dow no o mayrata ton to janguden gada en nani no o metirani almajiri en mako ko tokkube mo Dono o mayrata, o wi, dun torraimo, na sedda, den dun waramo. Amma gada balde tati, dun umminaimo diga mayde. Ha en nani, Bitrus, goto nder tokkubemo, fo imo wuttudu go'o, e habanamo, e wia, haba modibbo, ta wia iri dum don fi'i. Ha abada, dum hebatama. Amma en nani, annabi Isa, de andi, Bitrus, Famai, dalila ko alla liloyi annabi Isa nder duniyaru ndu. Se o wimo, umma diga do an shedan, gam anyumata iri nyumo ngo alla, se iri nyumo ngo yimbe, ngo bibbe adama. Toma, en nani, nde bengaroi leidi galili, be badake be natta gariri Urishalima, annabi Isa e andi ko wani yeso mudum. Se o futiti o wi tokkubemo. Dum hokkitira e biineddo wato hanko on don der juude yimbe be mbaramo amma nyalde tatawre dum umminaymo wato alla umminaymo diga mayde se en nani berde tokkube mo metti na sedda be nganni dow ka hala na sedda ko wadi be nganni bo gam be paamai ko wadi annabi isa e wi anon kambe e nyumo mabbe annabi isa na waru gam maya Annabi Isa waru gam tiggana be laamu iringu duniyaru. Gam non to ometi dow mayde mako e ummaaki mako daga mayde be paamata. Amma Annabi Isa e yidi be paama dalila ko Alla liloyimo nder duniyaru ngam mo maya dow gafangal o rufa iyam mako gam yafanaaki bibbe adama hakke mu'en. Gam hisnuki bibbe adama diga hakke e kita alla garay kanyalnde jango o yarabe aljanna dalila dum annabi isa wari der duniyaru wondum gam o hocca kita bibbe adama kita kanuka ka bibbe adama jara gam hakke mu en o waru gam o hisnabe diga kandon kita kita kandon bo halkere der hite jahannama Gam i adama wawata hisnuki hore mudum diga hakke mudum. Seni barka mo'ere alla, barka gidde alla, e laawol mayde annabi Iisa dow gaafangal o hisnirta ɓii Aadama. Hande ma e woodi ɗuɗɓe to ɓe nani habaru dow mayde annabi Iisa, to ɓe janngi nder linjiila ɓe nani habaru dow mayde annabi Iisa, e ɓe ngi'a ɗum fii bo naa ɗum goonga, e ɓe ngi'a ɗum fii bo ɗum majjere, e ɓe ngi'a ay Allah jaɓata annabi Iisa maaya. E ɓe ɗon deydey bo tokkuɓe annabi Iisa ndenno ɓe paamaayi non Allah yiɗi, non Allah suɓi waɗa, waato e laawol mayde annabi Iisa dow gaafangal o hisnirta ɓiɓɓe Aadama. Ammaa gaɗa mayde annabi Iisa e ummaaki maako daga mayde, tokkuɓe mo paami daliila mayde maako dow gaafangal. Emi do'o, emi toro Allah nder moƴƴere muuɗum, onon nanayɓe ɓe paamaayi daliila mayde annabi Iisa dow gaafangal. Allah nder moƴƴere muuɗum hokka on faamu, hokka on andal har njaɓon tokkooɗon, bo nonno min jaɓiri min tokki ngam heɓuki moƴƴere Allah jaarayde'en aljanna. Enen jaɓuɓe, emi do'o Allah ɗawdana en faamu daliila mayde annabi Iisa dow gaafangal. Ɓe njaɓaayi bo emi toro Allah hokka ɓe faamu, ɓe paama daliila mayde annabi Iisa dow gaafangal har ɓe njaɓa. Amin.